Wari wibereye ijuru ryawe urangwa n'ibizima ndetse n'abakuru kubw'urukundo rwawe ibyo byose ntiwabibonye nibyo kugundirwa udukuraho urubanza uratwemera udusezeranya ubugingo buhoraho uremera uraza kuducungura nubwo twari babi tudakwiriye ushimwe Yesu ushimwe Mwami ushimwe Data warakuze uremera uraza kuducungura nubwo twari babi tudakwiriye ushimwe Yesu ushimwe Mwami ushimwe Data warakuze imbaraga zawe Yesu nizo zagukuye mu maboko y'urupfu warakuze Yesu kuko wakize mu mubare wabo wacunguye
warakoze